Kimekutisha kinyago uchonge mwenyewe, sasa kinakupisha kitanda kizayara. Ndugu yangu nakwambia, si ulipenda chura, si ulipenda sura, si ulipenda sura, si ulipenda chura, si ulipenda chura, si ulipenda sura. Dunia da mama walimwengu ni shuja, dunia da mama walimwengu ni shuja. One to one, mama we one to one. One to one, twende a man to man. One to one, mama we one to one. One to one, twende a man to man.
Kaka uyo, kaka uyo, kaka uyo. Kaka uyo, kaka uyo, kaka uyo.
Mapenzi ya mtandao yamemshinda mwambino. Ukweni ya wamtaki kabaki ya kisigino. Kabaki ya Insta, TikTok, I check with mama we, I check with you, I check with you, I check with. Dunia da mama walimwengu ni shuja, dunia da mama walimwengu ni shuja.
One to one, mama we one to one. One to one, twende a man to man. One to one, mama we one to one. One to one, twende a man to man. Kaka uyo, kaka uyo, kaka uyo, kaka uyo, kaka uyo, kaka uyo.
Wapi Nuba Sound, Nuba Sound. Washike Simba Bahari, washike yao. Washike Simba Bahari, washike yao. Washike Simba Bahari, washike yao. Wapi producer Hanane. Shika yo baba.